chiwaji ndikanya kutera pate wenda mukuzirika bakutwareka Kijana walikali wanacheza ziki Tuli mkunyumiru alaba Tufu wana kuchachaika It's time for whining, just hold me dear If you say you love me, I love you pia Katikuwa dansi kweva mufia Kula mkunyumiru avulenga pizza Wine to the left, to the right, to the back Now enter